chuku ibu kimaduo. Ibu chuku ibu kimaduo. Ibu chuku ibu kimaduo. Ibu chuku ibu kimaduo. Everybody said na.
Ibu chuku ibu kimaduo.
Ancient of days,
you can never ever change.